olo e mafuta male SBS Samoan.
Le ofepese le Signature Choir tufasia male Sydney Orchestra isetasio mata angai le onga tonu sini le Sydney Opera House i le masina le tenei o se whalinga po le poloketi wa whaingoa o le mana moana na mua i amata mai lava i New Zealand ma wha solo mai i Sydney Australia nei o alo Samoa le fionga whepulea i Helen Tupai ma le susunga Jadra Tupai o fai pese ma o coordinators foi wa fa aururu iai le nei whamwe moe.
Le naundanta inga a mato, ya, le mato atu i sini, ya, tu avanua foi, wale o avanua iale au maua, you know, e pepese, ma le Sydney, Sydney Orchestra, to e pepese le Sydney Opera House. Ya le natu watu le avanua o nisi foi ya o lo fie pepese.
O so senga luenga ma faiva ta pena le lei, e le fengo fie foio na fatino, ma sa pesiri ngai fi purea i tau mo fainga e tu fata sia nei fa moe moe te tele.
Ona ngā lulue loe mātou ma o me jadwe ia le toi fātu o le toi fa anotawa o pese. And then we called the show Mana Moana ia a tau, you know, faingol Mana Moana wa upuia i luai o lo o lau of noa umale le tangata tumuti pasifika ata wale mana yai upu e mamana fo inale and then in male moana la le olofso ota yai atumutu so well, that's the name of the show Mana Moana.
Sauno fo ili tamaitai fai pese e mai lama ilo na amatanga sa fua fua e na ole se fulu pese puina na amatai peitai e mai ane walua po wa faatinoi konseti, ma sa tadia lelei ele mamalu le tunu una awaya ilona amatanga, e meise foi ina wa faataunu ina le faa moe moe i au kilani.
Na faile faletele le a sparkarina, ya, o le sifo ina amea na tule ma mato majeba, ma le mato wa team tule ave o i sparkarina wana, na faapea ya isivaenga e walava i le town hall. Ya aole manatu amatou ya le ai tauna ave se faletele wai to tele tele le au te au pacifico lo ya lunga ya tule ya ya le spakarina ya otungo ya le spakarina ya na manuia fo ina fa moe moe ya le atse ina I faletele le na opa la langi ya I ta fo ina tato ya I fo I you know o tele fo I tato sao ina ya tunu I au te adoa fa ape fo I Australia. Ya pe ale you know e ma fai foi ta to na o ina to la ya ole ole no na ta inga ona o ma wenga te tele o ma tua ma tua a ma tua na o leva na o mai no no fo o mau I in New Zealand Australia ya wa fo fo ina to so fo ya ole ma na to fo ma to ya le ma to o fainga wenga ya ma o ma jet fatasi matana nei tu nei I fale te tele ia o lole soi kua male afu tele a mātua. Something to honour them as a mea po I e whaafetai ai I mātua matua ao e na nei na o mai I wei ni sida ma Australia fai na lato ngā ruenga tele ia. So we wanted to do something good too.
Mō le whaalinga la taluai nei I sini, e tūlanga ese mōli mawai lātou na awaiai lea whaalinga. E se fulu fitu pese, Na tapena mole faalinga le Sydney Opera House, mai fili mai lava pese ese ese mai le Pasifika e le community e le tumotu e ana pese. Fai mai e na ole lua aso, na tu ufaatasia I ma le Sydney Orchestra, mo le tu ufaatasia o le nei faa moe moe. Ma na mori mawane ai fe pule a I e faa pea.
O le lato tala, o le taimu mua mua, le afto a langona I lato, matua I esi ale langona le na pese fai le, le the moving o le musika ai toia, o to faa ia fo I lato,
O se tasi la vai tu e tulanga ese aita penanga ale mana moana, o le toe fafangu mai ai o fātunga ua leva a Samoa, e me se po I isi atu moto le Pasifika, ma faa oso fiai ma leanganga lo tunuu. Na fesiringi ai le sunga Jadra Tupai, o le isi o lo o taitai le neifa moe moe, I sona finangalo.
Te ngata wa faso mai ma wa pissing out level le kwa falongo ai game wa falongo fa kasil male orchestra male ma male male to fatasio le kwa esile matango fi esile o tsumula to le fi male for the patriotism are just really happy for their culture but not even just the Samoan stuff but even the pissing new way or the pissing out la no aile la polenga fi fi le songwriter I langa kumu pele a new way. So when we sing that, lots of new wayans tell us that brings him so much pride and joy and even for the Tongan and Fijian songs. So langa nga mana moana kusa pe makuli sa wope le bingi fiti pungi tonga so se pese lava mato te pese mato te matuai pese pe ole mako pese a. So every song that we sing as if it's our own stories.
Toi fafau ye lato tala vo lato tama ina taimina lato laite o te lofo lo ina ima wa matua e oka ina e toi fau ina e toi mana taise o italo faisi o kama talo faisi o tina talo faisa mo ina and only me atolo ana na fia ifia mo e ma you know that's exactly what Jed and I were hoping in this project is e toi fafau fau le loto nu o tangata wo le mano ese ba Samoa mafiti matonga ai toi fangu li tangata la you know toi any you know so o tele tangata la tangata he o le tangi o lo tina tangi o lo grandmother toi manatua aso la and you know and it's o le power nga o le musika a man a woman na yesembia o waila le no awa a la nofo e fiasiva tangata
E tā ua fō I le taumuwhai e whaatū mawina upu sao le pese e mei se fō I ilo na usuina.
That we are true to the original. We don't change too much. So upu ma pese ma harmonies ma me whapengai e ku mawan mea le original because we want to pay respect and homage to the original intent. And so I think that's what we try our hardest and I think that's what shows and that's why we get the reaction that we do is because people from all those countries that we sing from that it really resonates with them and they're even more impressed when they find out that you know we're not a choir full of Tongans or we're not a choir full of Fijians we're a choir of many islands and we want to represent as much of the Pasifika as possible.
Now for sitting here for the signature choir I le tali atu tangata I le teimi o whaile konseti, pe o avea mawha alawe lawe, po o se wha amalo si au a tili, mō la tou.
So, it's not a distraction. We encourage it, because ka koa pasifika so se wha moe moe lava ai, un me ka ua o le siva, ma le pese, ma le anganga fia fia, so we encourage that.
I le anga I atu I le rumanai, e toe rua konseti po o wha alinga le mana moana o lo te toe, le wha iungara masene nei weringi tone lava, Aole mo mitinga o lo talo talo iai ia so le lalolangi I le whaaringa. O le whea wale mana moana pe o na sauna of pule ai ia mawale alofa e fusia I tangata uma e ui I le maulu I tau o whea ngai ai I le neisoi fuanga.
O le ale le a lungala lo le lalolangi ia malvevi. ina iai datu et mea uma ina le wala mai le musika le wala mai mana mwana lo ofai fua pele ni iai le file mo iai le alofa, you know, so you know we see this as a ministry, not only you know just bringing music, but we've seen the joy and the love that's come.
Like, share, ma fa'ali sa ufinangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.